It's been a minute, shorty. This is crazy.
Ananizunguka tu kichwani like mcheka navo yani like mcheka navo yeah, make you go hot. Ain't copying, nice come my age. You go twin something, Roma zake west. I'm Dewey last king. Ana nipa headache, na maliza aspirin. Cans on a face, I'll wake a last. Body number 8, he's still plastic. Same take a shoe, kitu ka jasmine. Kwapa ni upara, shuli ya waxing. And I guess ya yeah, ndo anafanya town. Kuna joto mana seal city, you go really hot. Nguwa zipo nyoki zina mshika very tight. Tight kama rubber band, ilo kama tia note. Sasjui ni nye nye au new box. Vile yuko bie bie neza kumtrust. Nachotaka yeah yeah nipe tuna fast mask. Kaikosha nafsi afana nizunguka tukichwani like mcheka navo yani like mcheka navo. Yeah, big big back, big double S. Kitu chenye pina na bus take ticket. Kama itatokeo kamona ukiwa na drive car, itabidi pack ndo ubaki concentrate. Sijasikia wimbo unaoeleza ulivyo beautiful. Since first time nachizika ulivyo mzuri vyo. Hapa bado sijaanza kumpa sifa zilofichwa. Nasubira nikubali nianze kumpa kichwa. Kikiki zembe angoki na faranga. Fonge la ndege havutwi na kamba. Moyo unazidisha tu mikito kwenye heartbeats. Kama same beats una beat tukimit. Ila sasa ni nyenye au ni wax. Vile yuko bie bie neza kumtrust. Nachotaka yeah yeah nipe tu na fast bus. Kaikosha nafsi la ana nizunguka tu kichwani like mcheka navo yani like mcheka navo